Ngatsongena nayo thandweni awuthina singaphakathi. Lona songena nayo emshadweni, lona songena nayo thandweni awuthina singaphakathi. Lona songena nayo emshadweni, lona songena nayo thandweni awuthina singaphakathi wema. Awu lona songena nayo emshadweni, lona songena nayo thandweni awuthina singaphakathi.
Umuntu ma uqinisile ukuthi uyamthanda, one mlobole, two uthenga marini. Umuntu ma uqinisile ukuthi uyamthanda, one mlobole, two uthenga marini. Umuntu ma uqinisile ukuthi uyamthanda, one mlobole, two bese uyamshada. Umuntu ma uqinisile ukuthi uyamthanda, one mlobole, two bese uyamshada.